Hey,
listen to the boogie.
Hey, hey, mwapu mwune ngombele, uzuri akipita, marashi za kipembe, mimi moyo umechina kwake. Anapotabasamu akisema yeye, yani ananichizisha kinafsi, kibinafsi mami, mami kibinafsi mami. Oh yeah. Natamani angejua, angejua jinsi gani ninampenda yeye, ninampenda labda kesho angejua, angejua oh me. Naposema uzuri wako, napoimba uzuri wako, uzuri wako, uzuri wako, sioni wakufananisha uzuri wako, yani uzuri wako, uzuri wako, uzuri wako, ndiye wanivutia uzuri wako. Watasema wakisema wao, ila usiwapisikia wale wao, wanataka kubomoa kuharibu wao, wanaroma. Ila nisikie mie, niamini mie, nipe tabasamu mie, manake mie ndiye nimevutia mie, nimebeba upendo wako nimechina uzuri, uzuri wako mami, nimechina uzuri, uzuri wako, uzuri wako, uzuri wako ndiye wanivutia uzuri wako, mami uzuri wako, uzuri wako, uzuri wako ndiye wanivutia uzuri wako.
Send the boy baby on rock you.